Micha inahoji kan koreo niko feki. Nambia kan medozo joini ditu wazele weki. So city, so revola, so chupi na saka keki. Na sozo kula ala spano kwa mka jeki. Banka manako Peter Rita o Imelda
Golden State Warrior
Sacramento Kings Chris Webb. El hago camino hacia la libe bitimento Driselb. Life is full of twists and turns le madrina Giselda. Na sepotea wenda ni mtambo wa kichwa. Asekosea ajajaribu jambo jipya. Na nguvu zaidi ya wazo ambalo mudake umefika. Hivo sijitus kwenye hizi haso kiwa sombabe wa hizi vita. Taishi vipi kwa sina kitu. Tajiri anazikusanya tukila siku. Maskini analia ajaona mchana ajaona usiku. Asekujua kuthamini hakuna issue. Anayekujua hakuamini na amna bifu. You win some, you lose some, hivyo ndivyo ndaga. Na so kila nachokilenga huwa nani akipata. Na mnachokula kishibishi, najua. So mnavyompiga pini linsi wini mnazengua.
Sifutiwe, shika pesa kasau vile lihaso. Na machozi mengi yanolenga na hajafika kwa macho. Pesa ibadili mikono tu, badili na watu pia. So wenye midomo tu, hata ale watu jaisikia.
Simba
Yeah, I'm on that presidential moon, tenaki rice mzee. 255 to the world on my license plate. Man, these are the type of words that the wise exchange. So why explain when they see me the prices change? Leo season tumekutanishwa na nyota. Kila fichwa na fichwa kutosha. Vichwa na chosha. Unaweza kurithi kukosa ukicheshi ukakotwa. Last born first to rise. Nani Mexi na ngosha? I keep it 100 kaniko na kazi mia. Sui nani kazi mia. Nasikia kazi mia kwa kuwa anazimia. Hizi kazi anaposikia miwa dunia. Even flat earthers wananisfia. Room full of kangas ye. Badu inanesa yupo. Manzi ya kitanga. Afu na muweza. Gafla, livaga kiatu chenye dawa. Kila napua kanyagia na tia adabu kwa wazawa. Mwonekano swa kibantu, ila watu ndo wakawa. Na gundua kibongo bongo, ukijana hako sawa. So kama hauni fahamu, usibonge usikanushe. Nikijito fahamu, wala usiombe ni nyanyuke. Don't kill your own game, ile kinyonge ukumbuke. Ni sawa na pusha, ne waza jinyonge afu avute. Never seen a line, that's a fire sign. I just brought back the old Gosha from his prime time. Now hold the torch for me, Mex, cause you rhyme tight. I leave the game in safe hands, not for limelight. Aye, captain, catch a high five. See the proper rappers are gone as a corporate laughing. You homeless, what's more than magic is falling. They call me, I ring open caskets, problematic, more erratic. Look me in the eyes and panic, try to hold a Grammy while I hold a Grammy opponent. But none of that really important, walking on the path of my moment. Coming for blood like brother, I'm home. I'll be the hope of the continent, man, I'ma just die. A relic apply the pressure, revitalize the mic and let them define. The credits is only at the top. I'm a Viking on psychedelics.
Simba.
Now just brought back the old Gosha from his prime time.
Simba.
Watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Tanzania inangaika kwa kukosa taarifa. Wanasiasa wanaongea tu na kukosa maanisha. Ila nchi ya hali hakika tutafika. Fakikisha, insha. Maliza uzalendo ukaua ukawa. Sawa sawa uchao umekuwa rasmi. Sasa wanzishe mitaala. Hala hala jirani kwako kunavuja njoo kwangu sawa. Kusifia ndo imebaki midumoni mwa. Bado tunangaika na zanati madawati na vyo. Mtanwa tunalala kimanati chumba na choo. Kwa inchi ya sali we jomba ni so. What are we missing? Mbona tuifiti economical static. Wizi mangadibu na tukimbiza mchaka mchaka tizi. Why are you scared nigga? Go to church we. Nataka mkach ama L-O-R-D. We niko na mchovu tunendeshe jiji. Jiji wada wada kiwemesha uji. Amuji. Amoji. Sababu za kula na uli shodi ya kija kuji. And you know she's freaky like bad and bougie. Pastor Tony na maoni yelo jama ujuzi. Na sindo zetu kwa kelisha sojana ujuzi. Setoka jana ujuzi.